Yo. Ruero Massive. I'll see.
That is going to hire
Big Baba.
Hey, your Metro Sukato.
All American companies. Kenyans will be working from Ruero for American companies.
Kuja Ruero. Sukam Ruero. Pen to pen, wana kuja Ruero. Machaliza wana ka Ruero. Baba yako alilala Ruero. Alikusho wana shamba Ruero. Kumbe anakuja kulimana Ruero. Westi no tukutane Ruero. Pale tamaki sizo seza Ruero.
Ruero. Sukam Ruero.
Nairo kuja Ruero, Sukam Ruero, peng to peng wana kuja Ruero, machaliza wana ka Ruero, baba yako alilala Ruero, alikusho wana shamba Ruero, kumbe anakuja kulimana Ruero, westi no tukutane Ruero, pale tamaki sizo seza Ruero.
Una rada basi sayu menino. Pull up in a Benz of room, yani impromptu. Niko Ruero na nafeel nika deja vu. Kuna machupa na wasupa tu. Ni Big Baba late night kuwakuta tu. ZKU na USIU. Ndo mi locator mapeng na makaire tu. Kuja Ruero indo Sodom ya the Great Kiambu.
Kuja Ruero.